Waluwa kunonyerezo koledwa nechizuli wanti bitundu bya nkole ne Buganda bibisinze okujjumbira okutwala abaana mu masomero ku mutendera ogwa senior. Alipote efulumiziddwa akakiiko ka Equal Opportunities Commission nekikakasibwa nti omuwendo guno gulina akakwate ku bungi bw'abantu mu bitundu bino. Ku muwendo gw'abaana abali wakati w'emyaka 13 okutuuka ku 16 oguli ku bukadde omukaaga n'ekitundu besanze ng'abaana obukadde 210 bebokka abali mu masomero. Susan Atkunda omunoonyereza omukulu yasomye ebivudde mu alipoota eno.
Naye kati tuyina abaana 4 million n'obugwamu abatali mu ssomero, abatali mu lower secondary education eno gye twogerako. Bano abaana baliwa? Ogenda okwesanga tetusobola ba accounting. Kale ekituufu abamu bali mu vocational, bali mu technical, naye ate UBOS egamba tuyina abavubuka balinga 40% tebali mu ssomero, tebali na mukola. Kati bano abavubuka bali luddawa? Ne wesanga nga twazuula nti nno abamu abawala babafumbiza wakati w'emyaka 10 mpaka 17, naye ng'ate kino tekikkirizibwa mu ggwanga.